Yadu sapo etatiwi mendubu ujinere teme jene chapande jene ego ndu nafi reopeben kepi kote utatatum. Pengatama do inde fedde haujinde sigila haurinde lady maunde wande nogai e jene leurijue ender hitande warende. Penati inder sendikaji yade partiji politik galadima rabi udawda horejo fedde haujinde sigilaji haurinde lady maunde den holi labi tokati.
Nous notre préoccupation.
Ana fila debbu na gorko sulu demin gando filla pelle pelle wona no wadi pelle golloobe pelle parti politique en fedde jangobe fedde tawabe elam denne ko sulumin no fere min bawa accidu kulle pamaregom ko wita hakkiloji amin jaara gere rewbe du jabi natude der pelle de
ay dans leur structure.
Gatta rewbe ben don sadani pelle godde sanne seni fedde ISTN no wodi nokku to itani rewbe to fedde ISN den kay wana nonnon suka debbo jangono lycée tefado wattede horaku dum hebaaki sarobe makko woni njabayi kaka doka hore jono fedde sukabe jangobe Niger no micitonden
finata waji himbe wakkam kanni hadata rewbe ummo daro kala yeso jamaare der hawrine dedu worbe ni tinni no kala kam bani ko hegaki rewbe nata kala do inde pelle
mum
ba seni rewbe ben kala kulle burde sulu debbe den fu ibe njaato hawrindeji joda kale gatedi do filla yadu demokrasi lady der mabbe no wodi dande fu burde jawabuji kam woni madame Baribi bata nyandu gardo do inde police be
de police be no godi ko kala min e kalanta dum min du mi yottina dum hawrinde wakkati fu du mo be gaddi hala mabbe sami ummu yottinaka to hawrinde
chagal lebi tati ko hawrinde leedi de wadi rewbe ben hebani bandiraabe mu'en teddinede kebi du lawol nadde politique.